kalia nakadada mmaza kasera nga mutu tulugunya ke kasera nape tubalangire bomo glad wana bakuiba mayembe mutuisa bubi musula mudunulo oluusi temwebaze mutulanga bwemage ddala fe twabakolaki mututulugunya oluusi ne mututuga wano frimani soja mwe mwamulagako ekizikirize kye ne mukiryawo naye manyi ga mukama ge gasumulula kamukule mutya naye temutusobola bano baganda baffe be tuyita nabo n'ekikomano oluusi tubasunirako be batuyola erigere batusiranye naye mukama gwe yawa ne bologootya
kulikwabalogo kukalo kuno kulikwabasezi nekulakulana abe bakitudeko na buli kitukula baba batulemesa kulikwabalogo kukalo kuno kulikwabasezi nekulakulana abe bakitudeko na buli kitukula baba batulemesa
balala basamwezaabwe basula ku ndaku tebatuwola naye batubanjabulamu bakanywa musayi twabaguddemu ne wabera muwere naye bamuliramu
ensi yakyuka yafuuka yaddeko yafuuka yabufuusa abantu badda ku ddoko nebya mukama babivako badda ku ddoko afrimani soja nze nawo neddoko
abaloko mwantama mambisa bubeyulinga sinabamanya kenabamanya bwe mbalaba mbadduka
mbegambe
sirinagalwana leka mbewale
abalogo mbuuzanya basasula musadda se bannamwe bitagambika etima nefutwa bye bizala eddogo kati mutayi wange nze n'okulabula
kulikwabalogo kukalo kuno kulikwabasezi nekulakula naabe bakitudeko na buli kitukula baba batulemesa kulikwabalogo kukalo kuno kulikwabasezi nekulakula naabe bakitudeko na buli kitukula baba batulemesa
balala basamwezaabwe basula ku ndaku tebatuwola naye batubanjabulamu bakanywa musayi twabaguddemu ne wabera muwere naye bamuliramu
abalogola kuno bekudda abalongo mama fina waddawo tuwonya eddogo miira basabire bawona eddogo kamukonde yangamba yakowa eddogo umalumpulira muwali yaloga mwanyi nazepane joli tewali eddogo
wanetendero tubalina buli wamu ne mukatale abamu balogeramu mu bibaale kiro ne batulumbayo emugeto abamu batusalako bwekiyisiza obubikale gwambale mutuyisa bubinaffe katubyogere kulikwabalogo kukalo kuno kulikwabasezi nekulakula naabe bakitudeko na buli kitukula baba batulemesa kulikwabalogo kukalo kuno kulikwabasezi nekulakula naabe bakitudeko na buli kitukula baba batulemesa
balala basamwezaabwe basula ku ndaku tebatuwola naye batubanjabulamu bakanywa musayi twabaguddemu ne wabera muwere naye bamuliramu
aha mujja kajondoka bwe muteeka omako n'amanya tujja kogera